Baraka za Mungu na malaika zimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege warukao wafanane. Sisi kila muadini wana namna diswala, tumelisha na yamini kwa dua sio kafara. Sio nyuzi tisini wala buku shindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali twahala.
Kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa kengeza, takachangua nito kitula chumi huyu kanimeza. Na sita kini shaulime, sita kini shaulime, na sita kini shaulime.
Anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Usingizi wangu zeze la kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Kama mapenzi ugonjwa wa macho mikabisa kengeza, takachanguo ni ndo kikula chumi huyu kanimeza. Na sita kini shaulime, sita kini shaulime, na sita kini shaulime, sita kini shaulime.
Hai makopa, kanmwagia makopa jama.
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 Ma kanmwagia makopa jama.
Hai makopa, kanmwagia makopa jama.
Ma kanmwagia makopa jama.
Hai makopa, kanmwagia makopa jama.